Madumiswe uJesu Kristo igama likaYise benendodana nomoya ucwebileyo Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uYise ubuzalwane ngomoya ucwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa sami ngifisa ukufunda incwadi yevangeli njengoba ilotshwe nguLukas umvangeli sahlo seshumi nesishiyagalolunye ivesi leshumi nanye kuze kuba amashumi amabili nesishiyagalombili. Kulowo nkathi uJesu wabatshena abantu isilinganiso ngoba wayeseduze neJerusalema. Bona ke bacabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu usuzoqhanyiswa masinyane. Ngalokho ke wathi umuntu othile oyisikhulu wesuka waya ezweni elikude eyakunikwa umbuso abuye. Wayesebiza izisebenzi zakhe ezilishumi wazinika izinhlamvu zemali ezilishumi wathi kuzo zizalaniseni ngize ngibuye. Kepha izinkulungwane zakhe zazimzonda, ngakho ke zathuma izithunywa emva kwakhe zathi asifuni ukuba lo abuse phezu kwethu. Kwathi esenikwe umbuso wabuya wayeseyala ukuba zibizwe izisebenzi abezinike imali ukuba ezwe ukuthi ileso naleso sizalanise kangakanani. Safika ke sokuqala sathi Nkosi, uhlamvu lwemali yakho lwazuza izinhlamvu ezilishumi. Wayesethi kuso, wena ke sisebenzi esilungile, ngoba wathembeka kokuncane uyakuphathiswa amadolobha alishumi. Nesinye safika sathi Nkosi, uhlamvu lwemali yakho lwazala izinhlamvu ezinhlanu. Wathi kuso, nawe uzakuba phezu kwamadolobha amahlanu. Nesinye safika sathi Nkosi, nantu uhlamvu lwemali yakho lwazala izinhlamvu ezanele. Nesinye safika sathi Nkosi, nantu uhlamvu lwemali yakho ebengiyisongile ngeduku, bengikwesaba ngoba ungumuntu olukhuni, uthatha okungabekanga uvune ongakuhlwanyelanga. Wathi kuso, icala likulahla ngomlomo wakho, wena sisebenzi esibi, ubukwazi ukuthi ngingumuntu olukhuni, ngithatha engakubekanga ngivune engakuhlwanyelanga. Awuyibekanga ngani pho imali yami ebhange ukuze ngibuye ngibize kanye nenzalo yayo na? Wayesethi kwababemi khona, samukeni uhlamvu lwemali yaso ninike enezinhlamvu ezilishumi. Bathi kuye, Nkosi, lowo uneyinhlamvu ezilishumi. Yathi, ngithike kini, ilowo naye lowo onakho uyophiwa abe nokuningi, kodwa ungenalutho amukwe nalokhu ongathi unakho. Izitha zami zona ezazingafuni ukuba ngibuse phezu kwaso, ziletheni lapha nizibulale phambi kwami. Esekhulumile la mazwi wabahola wakhuphukela eJerusalema. Yangithinta le ndaba, zimbalwa izinto engifisa ukuzibalula eyokuqala ngibuka lendoda ebizwa ukuba iyezweni elikhulu elikude iyonikwa umbuso. Kodwa kukhona laba abasele abangafuni ukuba lendoda iphumelele. Ababeyizonda, abathuma izithunywa ukuba ziyosho ukuba asifuni lensizwa ibuse phezu kwethu. Mhlampe iyona nto engifuna ukuyibalula. Ngifuna ukubalula ukuthi asazi okuningi ngalensizwa esikwaziyo nje kukodwa vo ukuthi iyahamba iyokwembathiswa amandla okuba ibuye ibe umbusi. Kodwa kunabantu abasele abathi asifuni, asikwazi ukwamukela leyo ndaba. Bengifuna ukukhuluma nawe sithandwa sami. Uthi uNkulunkulu ekubusisa, uthi uNkulunkulu enza imangaliso, uthi uNkulunkulu ekuphakamisa. Uze ungakhohlwa ukuthi noSathane udala uceba amacebo. Uyazi ithandwa zami, ngaso sonke isikhathi uma ukhona into enhle uNkulunkulu ayenzayo empilweni yakho, uSathane naye usuke ezama imizamo eminingi emibi yokudicilela phansi nokulwisana nesibusiso uNkulunkulu akunikeza sona. Yazi baningi abantu esibaziyo uNkulunkulu ababusise ngezinto eziningi. Kodwa bengifuna ukuthi kuwena, eningini labo bonke labo bantu ababusiswe uNkulunkulu, ngifuna uze ungakhohlwa noSathane ave emandla ekulwisaneni neyibusiso abanazo. Uyabona kwelikamoya amandla uNkulunkulu awabeka kuwena ayohlezi enesitha esinamandla esifuna ukwabulala, esifuna ukuphuca wona, esifuna ukulwisana nesandla sikaNkulunkulu. Yingakho kumina kubalekile ukuba sibakhulekele labo uNkulunkulu abambulele imfihlakalo zabo. Yazi kwesinye isikhathi kuyaye kufike umuntu athi eyi leya ntshumayelo oyenzile yaze yanamandla, yaze yangiphilisa. Kodwa lowo muntu akazi ukuba le ntshumayelo obuyishumayela ifike kuwena ngenyembezi, ngokushayeka, ngokuhlukumezeka nakho konke okubi osudlule kona ukuze amandla kaNkulunkulu abonakaliswe. Thandwa zami, uNkulunkulu into ayivusayo empilweni yami ukubona isandla sakhe sihamba nathi, isandla sakhe sisiphilisa. Yangithinta mina le ndaba ukuba kunabantu abayohlezi bemelana nokuhle uNkulunkulu akwenzayo ezimpilweni zethu. Sekuba khona enye indaba engithintayo. Uma uNkulunkulu ezivezela ukuba iningi lethu libusiswe ngezinto ezinkulu ngoba suke sathembeka kwencane. uNkulunkulu sinika ama responsibilities ababazekayo ngoba suke sanaka kahle sanakekela oncane abekade esinike kona akuve kubalekile ukuhlonipha umsebenzi akuve kubalekile ukubahlonipha abantu akuve kubalekile ukuyihlonipha nawe uqobo lwakho ngoba kunezimo uNkulunkulu azosibusisa ngazo kodwa bedinga senze okuhle okujwayelekile kwabanye abantu okudelelekile kanti yena ufuna ukusiphakamisa ngakho ngokwazi izwi laibe nathi sibusisa sivikele isikhanyisele isinika amandla ngoyise nendodana nomoya ocebileyo amen
Sinai,